ngeke kungani ungabamba ucingo lwami ngithi ngiyakufonela ubamba ifoni wena wenza ngathi iphutha lami ukuthi ngiziswe ngale ndlela oh ayikho ngeke lento
Oh, I need to get a little.